uhlonishwa wemfana unandi unandi uhlonishwa wesimane unandi uhlonishwa wemfana unandi unandi uhlonishwa wemfana kwase kwamnandi unandi uhlonishwa wesimane Azophathe kanjani wesimane ungenayo indoduzi Azophathe kanjani wemfana ungenayo indoduzi Azophathe kanjani wesimane ungenayo umkhwekazi Kumnandi ukuhlonishwa wemfana kumnandi Yebo kwami Ifana nabele umntana uyakhanya ukuka nembewo yebo wami we ifana nabele umntana uyakhanya ukuka nembewo yayishile incwadi yathi ngensuku zogcina umuntu ozela uyofisa inyumba ngibone ngami elalishile ibhayibheli Nathi ngenzuzo zogcina umuntu ozela uyofisa inyumba ngibone ngami Yebo wami ngifana nongazele umntana uyakhanya ukuka nembewo Yebo wami we ifana nongazele umntana uyakhanya ukuka nembewo Yebo wami we ifana nongazele umntana uyakhanya ukuka nembewo Yayishile incwadi yathi ngensuku zogcina umuntu ozela uyofisa inyumba ngibone ngami Kumnandi ukuhlonishwa wesimane Asifuse nini sifika nini